哇哇
啊！
哇 ，Guang people， 娱乐 boy Jim Kaka， 那么 Gida Langia， doing it with the most high king， Prince of Peace， you heard， Mr. Nixon， is a killer， the Murphy
DJ， gospel flavor， lazima tutaenda chachu wapa hii flavor。Yes, no flavor, the gospel flavor, yani F for flavor. Skiza hi, gospel flavor, lazima tutaenda chachu wapa hi flavor. Yes, no flavor, the gospel flavor, yani F for flavor.
Gospel, yani ninjema habari, nisikiza kwa makini ni kupe huu mtasari Scarcity, ati mwanzijo kafiri, kibad mind kanali, eni si machachari, illusory.Wadanganyo si utajiri Jesus kalipa deni kule Calvary So jenna yani duwa safiri Hatuwa kwenye ngina japo mwisho nkanan The muscle big boys We are the bomb Kijana ni kujobo eh Put on the boss of course Kayuna course Always the flaws Yeah na set you follow Sina come Eh kisha una come Na Cooper rhyme Unasema ni tamu imeshika batam TZ Dar es Salaam EUDKE Sama kaboom
Skiza hiGospel flavor, lazima tutaenda chachu wapa hii flavor Yes no flavor, ni gospel flavor, yani F for flavor Skiza hii, gospel flavor, lazima tutaenda chachu wapa hii flavor Yes no flavor, ni gospel flavor, yani F for flavor
So kuru, ya, njui karanzangu tegi bunanto mire no maneno ito Yeso, Cristo, talimonto, obedience, better than sacrifice on tobeKando jim, elieta unankurukwa Igo ibete, ekegusi ni manyete Wali umete, it is for we Yes, aguanchete, esike Toa ku esike Otio kengo kani ya tocha minto Mwano ito, gusi inse ito Nyomba na minto, mamanke munto Na usiseme ni kuvanta ya ja His name tunalifta ya ja Sema tena sikuva ata ya His name tunalifta ya
Skiza hii gospel flavor Lazima tutaenda chachu wapa hii flavor Yes no flavor Ni gospel flavor Yani F for flavor Skiza hii gospel flavor Lazima tutaenda chachu wapa hii flavor
Producer wapa dansa Kaukota uku matisikiza kwanza Ngume na dunda sikiza kwanza stanza Nije mkake na Magdalena kwanza Siku kwa charge sikiza pasta kwanza Speaking tongues edify yourself Kijana intercess edify the chat Yeah, real sing people perish Cause them lack knowledge Peace in the garden say Acknowledge kicho pano jinga Iko knowledge mbuku kumaza bongo Even college Now siseme ni kuvanta ya jam His name tunalifta ya ja Sema tena sikuva ata ya His name tunalifta ja
Skiza hii gospel flavor Lazima tutaenda chachu wapa hii flavor Yes no flavor Ni gospel flavor Yani F for flavor Skiza hii gospel flavor Lazima tutaenda chachu wapa hii flavor Yes no flavor Ni gospel flavor Yani F for flavorYes, no flavor, because no flavor, yani F for flavor.